raadiyo isguidka Amerika. Radiyo isguidka Amerika ifugiri Washington DC mu kinyarwanda no mu kirundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda aho turi kuri FM 104.3 naho kuri Facebook na Twitter mudukurikira kuri @ radio yacu waishatu radio yacu voa.com ni site yacu musangaho ibiganiro byacu byose hariya ku buhanga bw'ibyuma ndahabona Juste na Nadia bagiye kumfasha ku bagezaho iki kiganiro naho hano muri studio ya Karindwi Washington DC muri kumwe na Jeffrey Mutagoma n'umwanya w'ikiganiro muri sanga
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'inga aho bita muri commune giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Buri munsi saa 10 rero hano ku ijwi rya Amerika ni ikiganiro muri sanga mukabaza rero muti uyu munsi tubahishiye iki ihuriro ryiyise ribaruwa riraye rikabura ubuga nyarwanda rugamije gukangurira abantu kwisanzura mu kwivugira amateka yabo rwaraye rusohoye igitabo rwise abarokotse bisanzuye cyangwa se survivors uncensored mu rurimi rw'icyongereza ni igitabo gikubiyemo inkuru zirenga ijana z'ubuhamya bw'abantu batandukanye ku bihe bikomeye banyuzemo mu Rwanda n'ahandi mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika mu 1994 na nyuma yaho. Mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi rero turavugana na bamwe mu banditse icyo gitabo. Uravugana na babiri gusa kuko ntabwo twashobora kuvugana n'abacyanditse bose kubera umwanya ari muto. Baradusugongeza rero kubikubiyemo impamvu banditse ubwo buhamya, impamvu babikoze muri iki gihe, n'icyo basanga ubwo buhamya bumariye abandi. Ntitubura kandi no gusubiza ibibazo by'abanywanyi ba radio ijwi rya Amerika bifuza kugira icyo babwira cyangwa babaza abanditse iki gitabo. Ubwo rero namwe mube hafi mukanya turatangira kubaha ijambo, ariko reka tubanze twakira abatumirwa bacu duhereye kuri Madame Constance Mutimukeye ikaze mu kiganiro muri sanga hano ku ijwi rya Amerika.
Murakoze kunyakira, ndabasuhuza mbashimira ubutumire mwaduhaye kandi nsuhuza abakurikira ijwi rya Amerika bose. Ndabasuhuza nishimiye kubana namwe, nizere ko tuza kubasobanurira neza iby'iki gitabo. Murakoze.
Urakoze cyane Madame Constance, natwe turagusuhuje rero kandi tunasuhuza abari mu Bufaransa ho bose badukurikiye baduteze amatwi bakurikiye ikiganiro muri sanga. Turi kumwe kandi na Bwana Claude Gatebuke wari hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bwana Claude Gatebuke ikaze mu kiganiro muri sanga hano ku ijwi rya Amerika.
Hey, murakoze cyane Jeffrey Mutagoma. Murakoze, ndabashimiye ku butumire mwaduhaye. Nkabana nishimiye kubana muri iki kiganiro na mugenzi wanjye Constance Mutimukeye, tuje abantu bose bakurikiye VOA n'abakunzi ba VOA ijwi rya Amerika ku isi yose.
Ye, murakoze cyane rero, natwe twongere guhikaze abaduteze amatwi hirya no hino ku isi aho baherereye. Hari abatwumvira ku mirongo ya FM ya shortwave cyangwa abadukurikira kuri Facebook no ku rubuga rwacu rumwe twababwiye rwa waishatu radio yacu voa.com, ho turi live, ikiganiro kirabageraho ikibiriraho. mukomeze rero mukurikire. Nuko rero dusubire ku gitabo mwanditse cyasohotse ejo kuri Amazon nkuko narimaze kubivuga haruguru. Mugira mutya rero nyuma y'imyaka irenga 27 muravuga muti nyuma y'ibi bintu bitubayeho ngira ngo ndetse ni 28 bamwe kuko nagiye nsoma mu buhamya bumwe hari n'ibyatangiye ndetse mbere muri za 90 ngira ngo bamwe umuntu yanavuga ko ari na 30 mugira mutya muti reka tubyandike nyuma y'imyaka yose Madame Constance kubera iki muhisemo gukora ibi bintu muri iki gihe kuki mutabikoze mbere wenda Claude araza kukunganira nyuma ariko reka duhere kuri wowe
natangira mvuga ko wenda inkono iri gihe navuga yuko tutigeze kuvuga ati tuzabyandika muri iki gihe cyangwa na gahunda kuki dukora tugendeye ku myaka ariko hashize nk'imyaka nk'ibiri abanyarwanda bagenda basohoka mu bwoba bagatangira kuvuga amateka yabo bakayavuga mu kinyarwanda bakavuga ati ngewe naciye muri ibi ngibi undi akavuga ati ngewe naciye muri ibi ngibi nuko rero tumaze kubona ko bimaze kuba byinshi bikaba biri mu byinshi bigakorwa mu kirimi cy'ikinyarwanda kandi noneho tukabona ko hari n'abantu hari abana bakuriye batakuriye mu Rwanda batavuga ikinyarwanda cyangwa hari n'abanyamahanga bavuga ati dushaka kumenya ibyo bintu muvuga ko byababayeho ariko mukabyigumanira hagati yanyu ntitumwe ntitubimenye nibwo twagize igitekerezo cyo kuvuga ati reka tubishyire mu gitabo dushyire duhere ku ndimi z'icyongereza n'igifaransa kuko nibyo badusabaga ari benshi namwongeraho yuko burya inyandiko ntago igipfa inyandiko ni ububitsi bukomeye cyane ntago igipfa ntabwo igisaza rero ntabwo kuki uyu mwaka nuko inkono ibiri igihe nuko aribwo abanyarwanda batangiye kugenda bavuga ayo mateka nizere ko tubije noneho bikaza noneho no kugira ngo dusubize abantu batubwiraga ati mu biduhe no mu ndimi abana bacu bashobora kumva mubwire n'urubyiruko rutavuga ikinyarwanda none n'abanyamahanga batubwira ati mutubwire ibyababayeho natwe tubyiyumvire ndi kumva yuko nabakubize
urakoze cyane ngira ngo nari navuze ko Claude Gatebuke nawe ari buze kugira icyo tubwira Madame Constance ati tubikoze kubera ko igihe ari ikingiki nawe niko bibona bwa na Gatebuke
ni ko mbibona burya hari igihe cyose ari umuntu amenya ari Teri King wavuze ngo igihe cyo gukora ikintu kiri cyo ngo ni buri gihe ngo rero muri buri gihe n'iki gihe turimo nacyo kirimo kandi icyo ni igikorwa cy'icyo nicyo nashakaga kuvuga igikorwa cyiza igikorwa cyubaka igikorwa cyo guha umuntu buri muntu ijambo akivugira amateka ye ahubwo nagira ngo nongereho ko mu mateka ari muri icyo gitabo harimo nasubira inyuma kugeza ku rucunshu na no muri za 59 na mbere yaho noneho kugeza ubu ngubu uretse ko ari makeya ayo ngayo amenshi nayatangiye muri 90 cyangwa muri 94 gusa ako kanagira ngo nkongereho noneho nongereho tubize ntanze urugero hari nyiza muri Amerika nigeze kwandika histoire na y'ibintu nabayemo nayo ntaramenye no kwandika icyongereza neza noneho umwarimu arabisoma aravuga ngo ibintu bimeze gutyo ntabwo nari nabyumva hari n'ahantu henshi njya kuvuga navuga amakuru banavuga uko narokotse mu Rwanda navuga ibyabaye uko u Rwanda rwatewe intambara yabaye ibyo twabayemo icyo gihe uko twabayeho muri genocide uko twayirokotse uko twabayeho mu buhunzi uko nabwo twaburokotse abantu bakaba bati ibyo bintu ntabwo twari tubizi ubwo rero twagira ngo twacyanditse muri izo ndimi kandi iki gihe kubera ko twabonye ko ari ngombwa kugeza ubu abantu benshi ntabwo bazi amateka yuzuye y'abanyarwanda ikindi amateka yandikwa n'abanyamahanga ahanini y'abanyarwanda kenshi iyo bari kuyandika uretse nk'abantu biyandikiye amateka yabo uburyo wenda barokotse ibintu nk'ibyo ahanini byandikwa n'abanyamahanga ariko noneho hano twumvaga ari ngombwa ko abanyarwanda biyandikira amateka yabo bakayivugira noneho nk'uko tubivuga isi yose igomba kubimenya kandi ukuri kose ugomba kujya hagaragara kubera ko nkuko Constance bivuze ni documentation ni uburyo bwo kwandika no kubika kubera ko abantu benshi batabonye ubutabera mu bintu twabayemo ari byabaye mbere ya 90 ari byabaye mu 90 mbere ya genocide ari ibyabaye muri genocide byaba ku Batutsi no ku Bahutu na nyuma yaho kugeza na n'ubu kugeza no kuri iki gito na nyuma ya dayeri hari benshi abantu baburirwa irengero abantu bicwa aba rekana kujya muri sije nyinshi wenda turi bubiganireho ariko navugaga ko mu buryo bwo kwiha ubutabera kuko burya umuntu ukugiriye nabi iyo ukuri ugushyize hanze uba umufungiye muri uko kuri nubwo bwose aba atari muri prison ya nyayo hakaba n'ikintu cy'uko twizera ko mu gihe kizaza tuzashobora kugera ku butabera ubwo rero abantu babibayemo bagatangira bakabyiyandikira kugira ngo binagaragare ko atari ibintu by'ibihimbano
ngira ngo warubaye nk'utubwira bimwe mu bikubiye muri ubwo buhamya waruvuze uti harimo ndetse n'ibyabaye ku rucunshu nubwo atari byose yewe ntabwo nabashije gusoma igitabo cyose ariko nagiye mbona ibyinshi bamwe bahereye muri 90 abandi bahera muri 94 ndetse nabonye ari ubuhamya busa nkaho bugiye buba bugufi ariko umuntu akubajije ati mu magambo make wavuga ko icyo gitabo gikubiyemo iki wabisubiza ute bwana gatebuke komeza
nari nkiri Tomaseri ntangira gusubiza ntangira kuvuga narengeye ku kibazo gusa icyo navuga ubuhamya bukubiyemo Constance nawe unyunganire harimo ubuhamya bukakaye nicyo cya mbere navuga hakabamo n'amasomo hakabamo n'imbaraga nyinshi kuko abantu abenshi banditse bagiye bavuga ibyifuzo byabo n'impamvu bashyize amateka yabo ku mugaragaro nubwo bwose ari magufi icya mbere muri ibyo ngibyo kuri icyo kibazo mbajije harimo amateka yego nk'uko nabivuze ya mbere ya 90 ni makeya cyane ariko nabyo ni ibintu bigomba kumenyekana kuko hari abantu benshi batazi ibyabaye cyangwa se ari ibintu byanditse mu bitabo gusa bya teori hatari ababibayemo abantu bahungiye muri za Uganda na Burundi par example mu 59 icyo bintu ntabwo hari amateka menshi atabivuga cyangwa akabivuga abigoretse Kizito rero aravuga ati banze kuba insina ngufi amateka yacu twanze gutoberwa amateka donko rero hari abantu bavuga mwe nayo mateka noneho muri 90 rero kuva muri 90 kugeza ubu ngubu ariko cyane cyane 90 kugeza mu 2000 niho benshi twavuze amateka yacu buri muntu yari afite guhitamo igihe kubera ko twari dufite urebye twashyizeho nk'imipaka niko nagita yuko inkuru igomba kuba ngufi kugira ngo twese dusangire icyo gitabo harimo ayo mateka arenze ijana izo za experiences zirenga ijana ubwo rero harimo inkuru z'abana ukuntu abana babayeho mu ntambara ukuntu babayeho muri genocide ukuntu abategarugori abari n'abategarugori babayeho cyangwa babayeho mu ntambara muri genocide ibintu bikomeye bagiye babamo bitoroshye gusoma ariko n'imbaraga bakuyemo harimo ibintu byo kuneka abantu bagiye bahemberwa kuneka kujya gushinja abantu mu nkiko haba mu Rwanda haba no mu nkiko mpuzamahanga nabyo birimo harimo abanyamahanga nabo babibayemo ari ababaga mu Rwanda biba muri 94 abarundi abanyekongo hakabamo n'amateka n'intoho y'abantu bagiye mu Rwanda nyuma ya genocide nk'abantu baturutse muri Congo urugero harimo nk'inkuru y'umuntu ubyara wa Dorankunda uriya wayoboraga imirwano muri Congo ubu ngubu uba mu Rwanda akaba avuga amateka y'ukuntu yagiye mu Rwanda n'ukuntu yongeye n'ukuntu yahabaye n'ibyo yahabonye akanavuga no ku byo muri Congo ukuntu yabyumvaga n'uko abyumva ubu hakabamo abantu amateka y'impunzi ubuzima bukakaye bw'impunzi ari impunzi za kera tutari tuzi cyane amateka yazo muri za yose muri 59 niza mbere yaho uko nkuko nabivuze hari n'abavuze amateka ya famiye zabo mbere yaho noneho n'amateka y'impunzi ari muri 90 kugeza muri 94 ari na 94 na nyuma yaho inzira nyinshi abanyarwanda baciyemo twita inzira ndende kuri twese niyo yaba ari inzira yamaze amezi atatu gusa hari n'abazimazimo hari n'abakizirimo bamaze imyaka 25 n'8 bakizirimo izo nkuru zose zirimo harimo cyane cyane ariko inkuru za icyo nabonye ni abana abantu benshi nababibayemo ari abana abandi na abategarugori ndakeka aribo biganjemo cyane ubundi rero ikindi navuga ni uko ni njye nabonyemo imbaraga nyinshi reka wenda
reka madame Constance aranyihanganira gato nari nababwiye yuko iki kiganiro tutakiharira hari n'abanywanye b'ijwi rya Amerika reka duhe ijambo Amizero Iva ikaze mu kiganiro muri sanga Amizero Iva uranyumva
hello
komera cyane Iva
ukomere ndabumva neza
uherereye hehe
ngemerereye mu burengerazuba bw'u Rwanda mu karere ka Nyamasheke icyo gitabo twacyumvise mu by'ukuri ni igitabo wumva gisobanura neza amateka abanyarwanda baciyemo ikindi kandi turashimira abantu bacyanditse kuko kiragaragaza aho u Rwanda rwanyuze ba bandi babihakana bahakana ko nta genocide yabayeho mu Rwanda kizaza kigaragaza cyemeza neza yuko kibereka yuko koko ibiba bivugwa byabayeho mu Rwanda ikindi nkatwa abanyarwanda dutuye mu gihugu cy'u Rwanda na amateka tuzi ni ibintu twaciyemo nk'u Rwanda iki rero ni kimwe mu kimenyetso kizafasha abantu baciye muri ibyo bihe muri biriya bihe bya jenoside ni kimwe mu bimenyetso bizabafasha cyangwa se mu bihamya bizabafasha gukomera bakumva neza yuko hari abantu babazirikana kandi bagerageza gutambutsa ubutumwa bwabo bagerageza gutambutsa amateka yabo akamenywa n'abantu hirya no hino ku isi bityo bikabarinda kwiheba no kwiganyira bakumva ko mbese amateka yabo na ba bandi bagerageza kuyapfobya bakumva ko byibuza bagenda bumva ko ibyo bintu byabayeho kandi koko bikabafasha gukomera murakoze cyane
urakoze Emmanuel mbanze nakwisegureho kuko nakwise Amizero Iva kubera ko nawe ari ku murongo reka ugire umunsi mwiza reka noneho twakire Iva Amizero Iva uratwumva
hello ndabumva neza
uherereye he Iva
unarayo ngiye mu karere ka Nyanza
amakuru cyaho Nyanza
neza pe nta kibazo akazuba kari kuva
nuko rero uti ni igitekerezo cyangwa ni ikibazo
ni bibiri cyangwa ni igitekerezo
twagiye
murakoze icya mbere ni ugushimira abo banditsi barakoze cyane rwose pe barakoze kugaragaza amateka n'inyandiko kuko inyandiko ijya nk'igisaza kurusha uko babivuga mu magambo wenda n'abapfobya nabo bazabibona bavure ko bahera hanyuma ikibazo mfite kuri abo banditsi ni ibibazo bigera muri bitatu ikibazo cya mbere niba imbogamizi bahuye nazo mu kwandika icyo gitabo
urukibajije nde kuko dufite abatumirwa babiri dufite Constance na Claude
Constance niyo yibajije
komeza
ikibazo cya kabiri arakomerezaho
Njye ndagunda kwibanda ku rubyiruko cyane. Ku rubyiruko ni iki? Ndashaka urubyiruko kugira ngo gitabo kibageremo ku bwinshi kuruta kucyumva mu binyamakuru cyangwa se kugisanga mu ikoranabuhanga kikagera ku bantu bakagifata mu ntoki bakajya bakisomera kuko urubyiruko ni rwo n'amateka agiye ategeka cyane cyangwa se iyo haje ikintu kicyaduka. Hanyuma ikibazo cya gatatu nacyo ndumva yaje gukomerezaho, mbese hari ubufasha nk'abo banditsi bafite buzadufasha twebwe kubona ayo mateka ari nkatwe dusuye mu cyaro. Yandi murakoze.
Aha, ubwo rero arabyumvise Madame Constance. Icya mbere ati imbogamizi, icya kabiri ati ni gute icyo gitabo tutacyumva bugani, icya gatatu ati hari icyo mushobora kudufasha nkatwe turi mu cyaro kugira ngo tubashe kukibona, ngira ngo gifitanye isano n'icya kabiri. Ariko reka nguhe urubuga usubize bwana Amizero Iva.
Murakoze cyane bwana Mutagoma kunsubiza ijambo. Ndabona bibaye n'ihererekana ryiza. Reka ndongera akantu duke cyane ku byo Kodeli yavuze. Yavuze ibyinshi birimo, nagira ngo mvuge ko n'abantu bari mu Rwanda harimo nabo abatanze amateka yabo y'ubuzima babayeho n'imbogamizi bahura nazo mu buzima babayeho muri aya mateka ya nyuma ya Jenoside kugera kuri uyu munsi. N'ubwo buhamya nabwo burimo bw'abantu bari mu Rwanda bavuga uko ibintu uko babayeho mu Rwanda. Nahita nasuza abantu bari mu Rwanda, ndashimira Emmanuel na Ivan Amizero n'abandi bose mu baratwumve bari mu Rwanda. Rero mu gusubiza ibibazo bye, icya mbere ati ni izihe mbogamizi mwahuye nazo? Imbogamizi navuga yuko twahuye nazo ni uburyo dukoramo. Itsinda ryacu turi mu bihugu byinshi bitandukanye, bimwe na rimwe narwo turi ku masaha amwe, hari igihe bamwe bari nijoro twebwe ni mu gitondo, cyangwa abandi bari saa sita abandi bikaba ari saa sita za nijoro. Turi ku migabane itandukanye. Navuga ko ariyo mbogamizi ya mbere, ni ugushobora gushyira hamwe guhuza amasaha, ariko habayeho yuko buri muntu wese yigomwa umwanya we kugira ngo tubigereho. Iyindi mbogamizi ni abantu kuba Abanyarwanda, n'ubwo natangiye mvuga ati bashyiritse ubwoba baravuga amateka, baracyafite hari benshi bagifite kimwe ubwoba ku buryo gutanga amateka kuyavuga bisaba yuko umuntu abegera ukabizeza yuko nta kibazo, cyangwa ukababwira ko igihe cyo kuva mu bwoba ari iki ngiki. Nuko ni ubwoba abantu bafite bwo gutanga amateka, biba iyindi mbogamizi. Iyindi mbogamizi navuga wenda kuba ari Ikinyarwanda kigomba kujya mu abatanga ubuhamya ari Abanyarwanda tugomba kwishyira mu ndimi zitari iz'Ikinyarwanda, zitari indimi navuga zacu za mbere. Nabyo byabaye bishobora kuba kuboneka nk'imbogamizi, kuko akenshi wenda n'abasha kuvuga Ikinyarwanda gikomeye cyangwa se kuvuga Ikinyarwanda kimwe, rero kubishyira mu ndimi z'Igifaransa n'Icyongereza navuga ko ari iyindi mbogamizi. Ku giti cyanjye naba narabonye cyangwa n'abandi, ubwo na Claude nawe araza kongeramo ibyo naba nibagiwe.
Ariko umvise ko benshi banavuga bati bakiduhe rwose kitugereho, ndakeka ahubwo bariya wagira ngo baragishaka mu Kinyarwanda.
Niko nanjye nabyumvishije, ubungubu kiri mu Gifaransa, kiri no mu Cyongereza, ariko ubwo ngubwo tuzareba uburyo cyajya mu Kinyarwanda. Ntabwo biri kuri gahunda kuri uyu munsi, yari Igifaransa n'Icyongereza, ariko kuri gahunda igihe yuko kizajya no mu Kinyarwanda. Akanavuga ati ni gute cyagera ku rubyiruko? Kuri ubu ngubu ibyoroshye ni urubyiruko, nzi ko yavuze ati abadafite ikoranabuhanga, ariko icyoroshye kuri ubu ngubu n'abashobora gukoresha nk'ikoranabuhanga, kuko kuri Amazone hari uburyo n'umuntu uri muri Afurika cyangwa no mu Rwanda umuntu ashobora kumugezaho igitabo, ariko bisaba ko umuntu aba azi gukoresha iryo koranabuhanga. ubwo wenda nayo ni yindi mbogamizi uburyo tuzakigeza ku bantu badakoresha ikoranabuhanga bari no mu bihugu wenda icyo gitabo kiri mu Rwanda wenda ngiye nshobora gutekereza ko ubuyobozi butazemera ko cyagurishwayo ubwo nayo ni yindi mbogamizi yayitiza.
Kuki mukeka ko ubuyobozi butakwemera ko kigurishwa kandi ari igitabo kivuga amateka yabaye ku Banyarwanda kandi u Rwanda narwo nyine ari u Rwanda? Ntubona ko mwihuse gukeka ibintu bitaraba?
Reka tuzarere nuko ni nambu twakise nimagisemuye neza abakika cumi bisanzuye nuko mu Rwanda kuri ubu ngubu abavuga amateka yabo bagomba kugenda bavugira ku murongo wemeye kuvugwa w'amateka. Ni ukuvuga ngo harimo abantu benshi bandi bashyizeho amateka yabo bashinja ubuyobozi buri mu Rwanda ubu ngubu kuba ari bo bwishe abantu b'umuryango wabo. Turabizi ko mu Rwanda umuntu uri kuri uwo murongo kuri ubu ngubu ntabwo ari ikintu cyemewe, ariko wenda bashobora kudutungura neza tukabona icyo gitabo kiremewe mu Rwanda byaba ari byiza cyane. Ariko nuko nzi ko harimo ubuhamya bw'abantu bavuga amateka bisanzuye bakayavuga bakavuga uwabiciye bisanzuye niyo yaba ari FPR. Reka mbivuge mu magambo navuga ati ubuyobozi bakavuga ati ni FPR yatwiciye bakabivuga. Niyo mpamvu nkeka yuko bitazashoboka yuko mu Rwanda bashobora kwanga yuko kigurishwayo. Nanashimira aba bantu bavuze ati ntamuzongera gupfobya amateka kuko nibyo koko amateka agomba kuvuga uko yabaye. Ubungubu kuri icyo gitabo amateka avuzwe uko Abanyarwanda bayabayemo na murongo bagenderaho.
Icyo wenda cyo bwicanyi bashinja FPL turaza kukigarukaho kuko ntabwo byaba ari ubwa mbere kuko hari n'abasirikare bigeze guhanirwa kwihorera niba mbyibuka neza batwarwa mu nkiko, bivuze yuko byaba atari ikintu kitazwi cyangwa se kitagaragaye ku buryo bavuga bati icyo gitabo reka tukireke. Ariko bwana Gatebuke bunyihanganiyeho gato turaza kugaruka kuri iyo ngingo kuko Marcel Twagireza amaze umwanya munini ategereje ataza kuducika. Reka tumaze tumuhe ijambo turagaruka kuri iyo ngingo mu kanya. Marcel, ikaze mu kiganiro muri sanga.
Murakoze cyane. Ndi Kigali mu Rwanda. Nsuhuze n'abatumirwa, ariko nshaka kubabaza ibibazo bibiri. Bose buri wese agira icyo akivugaho bitewe n'uko abyumva. Reka ikibazo cya mbere ngihere kuri ibi ngibi yari ari kuvuga ati ntabwo tuzi niba igitabo twanditse mu Rwanda kizemerwa. Niba muzi ko mwanditse ibintu by'ukuri kandi bishingiye ku kuri, ni iki gituma mufite impungenge mu kibazo ko igitabo kitazemerwa n'izi? Kuko usanga ushobora kuba wanditse ayo mateka nyamara umaze imyaka 15 udakandagira mu gihugu utaza igihugu kigeze nawe ahubwo urumwe mu bapfobya bakanahakana jenoside yakorewe Abatutsi. Byo muri iyi minsi turabibona tutitaye ngo guhakanwa n'uwayikoze cyangwa uwayikorewe. Ubu ngubu abantu hari ukuntu umuntu wenda aba hari ukuntu azi amakuru ye y'umwihariko cyangwa inyungu z'abanyepolitike bahunze igihugu babihishamo, none bamara kubihishamo abantu bakabategera amatwi bikaba ngombwa ko basohora inyandiko ijyanye n'ukuri kw'ababashuka ibyo bashaka kubumva, akaba ariho cya gitabo gisohoka. None impungenge mfite ko igitabo kitazemerwa n'izi. Ikibazo cya kabiri, mbere y'uko musohora iki gitabo no gukusanya ibikubiye muri iki gitabo, mwavuze ko kiri kuri Amazon, ntabwo ndakibona, ariko nta iki kiganiro kirajya kurangira nagezeyo ntakibonye. Mbere y'uko mukusanya ibyo bitekerezo mwashyize muri iki gitabo, ndashaka kubabaza ibibazo. Bamwe mu bo mwakusanyije ibitekerezo byabo bose bari imbere mu gihugu cyangwa bose bari hanze? Ese baravanze rimwe bari imbere mu gihugu n'abari hanze? Ese mu kugikusanya nk'uko muri mu bihugu bitandukanye, muheruka mu gihugu ryari ku buryo hari amateka mashyashya cyangwa se ibyo mubona nk'uko tubungabunga inzibutso mwavuga muti dufatiye nahangaha ibi n'ibi n'uko, muheruka mu gihugu ryari? Ibitekerezo mwakusanyije nibyo bari imbere mu gihugu cyangwa nibyo bari hanze gusa? So ku buryo nyine bigaragara ko cya gitabo mwanditse hari na nosi y'umufite kubibera mu Rwanda.
Byo mbyikanya Marcel, guma ku murongo Marcel, ntugende bugumye aho ngaho duhere kuri Claude Gatebuke abanza gusubize niba hari ibindi bibazo ufite uze kumubaza. Gatebuke ni we wari ufite ijambo mukanya, uramwumvise Marcel ibyo avuze, urabivuga hwiki?
Nagira ngo mumbabarire niba bishoboka mufungure mikro ya Marcel mbere yuko musubiza, kugira ngo musubize turi kuganira. Marcel ndagusuhuje, uje n'abandi bantu bari Kigali. Hari ikibazo bajije ngo ese tujya kwandika amateka cyangwa duheruka mu gihugu ryari? Ibibazo byose ndabisubiza, ariko nagira ngo nkubaze mbere, wowe wemera ko habaye genocide y'Abayahudi mu ntambara ya kabiri y'isi?
Marcel, urahari?
Umenya dahari.
Marcel agomba kuba yagiye. Urahari?
Ndakumva. Ndakumva neza.
Nakubazaga wemera ko Abayahudi bakorewe genocide mu ntambara ya kabiri y'isi?
Genocide y'Abayahudi ndayemera.
Okay. Noneho ubwo yemera rero, ndibaza nta kibazo wagira cy'uko umuntu ashobora kwemeza ibintu byabaye mu Rwanda adahari? Mu kugusubiza, hari n'ubundi ahantu nigeze kujya gutanga ikiganiro abantu baravuga ngo nimbanze nsubire mu Rwanda ngo mbone gutanga ibyo biganiro. Nuko ndababwira nti rero mu gihe tugezemo ntabwo ari ngombwa ngo mbe ndi mu Rwanda kugira ngo menye ko André Rwisereka par example bamuciye umutwe, cyangwa Jean Leonard Rugambage umunyamakuru bamurashe, ko Karasira bamufunze, ko Mahati yabuze, ko Mitsindo Viateri bamufunze, ko Hakuzimana Rashid nawe bamufunze. Ibyo ntabwo ari ibintu umuntu akeneye kuba ari mu gihugu kugira ngo amenye ibintu bigaragara. Kimwe nk'uko nawe udashobora guhakana genocide yakorewe Abayahudi, nubwo nkeka ko ushobora kuba utaruriho, ndakeka utagejeje mu myaka 70. Ubu rero nta guhakana amateka y'abantu ngo kubera ko umuntu adahari. Noneho rero
hari icyo yendaga kuvuga, uretse Gatebuke, hari icyo yendaga kuvuga, ngira ngo twamukupiye hano tutabigendereye. Hari icyo yendaga kukubwira Marcel, hari icyo yendaga kuvuga mbere yuko ajya ku cya kabiri?
Yego, ndashaka kumubwira. Aravuga ati si ngombwa kuba uri mu gihugu kugira ngo umenye ko runaka byagenze gute, ariko hari ibintu bibiri tudakwiye kwirengagiza. Yima urugero rwa genocide yakorewe Abayahudi, kuko genocide yakorewe Abayahudi ntabwo yakozwe n'Abayahudi ubwabo. Genocide yakorewe Abatutsi ifite umwihariko kuko yakozwe n'Abanyarwanda, igasubira inyuma igahagarikwa n'Abanyarwanda b'ubwabo. Impamvu adashobora kumpa ingero za genocide y'Abayahudi ni genocide y'Abatutsi, ni ukuvuga ngo Abatutsi n'Abahutu n'Abatwa ni abantu bari kumwe basanzwe basangira mu gihugu, biba ngombwa ko bicana. Bivuzwe ngo ni Abanyarwanda bicanye b'ubwabo hagati yabo. Kumva rero nyima izo ngero. Ahubwo ikibazo aho kiri,
reka nkoreshe ibindi bigero. Ubungubu twese ku isi yose nta muntu utemera ko habaye intambara muri Ukraine, ko Uburusiya bwateye Ukraine, kandi n'Abanyarwanda babyemera ntabwo bari muri Ukraine.
Mureke dusangire ijambo, mureke dusangire ijambo kugira ngo twumvikane, umwe ye kuvugira ku wundi. Marcel wari umaze kuvuga uti ntabwo yatanga urwo rugero kubera ko ibyabaye mu Rwanda birihari bifite umwihariko wabyo. Gatebuke avuga ati okay, niba urwo rugero rwanze have nguhe urundi. Gatebuke, ijambo ni ryawe.
Donc ikintu cyabaye ntabwo ari ngombwa ngo ubuhari kugira ngo ukemeze. Noneho rero icyo nakongera nuko noneho no mu banditse harimo n'abantu bari mu Rwanda bamwe biyandikiye amateka yabo, ibyo nabyo birimo mu gitabo. Muri make kugira ngo icyo kibazo ngisubize, ariko noneho nanasubize n'abantu bashaka kuvuga ko kuba umuntu atari mu Rwanda adashobora kuvuga amakuru yo mu Rwanda. Nka radiyo Ijwi rya Amerika ivuga amakuru y'isi yose, kandi ntabwo ibihari abanyamakuru baho baba bahari igihe cyose. Muri make amakuru y'ukuri hari uburyo bwo kuyaverifiya,
ariko dufiteyo abanyamakuru mu Rwanda bwana Gatebuke.
Ariko nk'iyo muvuga amakuru yo mu Bushinwa, sinzi niba hari abanyamakuru wenda bizi bya Amerika mu Kinyarwanda bavuga makuru mu Bushinwa cyangwa se mu bihugu by'Abarabu
dufite
mu Burusiya
dufite abigishinwa ariko batugezaho amakuru tukayahindura mu Kinyarwanda ariko nabo arabijwe rya Amerika ho kuba haba tubaduhari
natwe rero amateka twanditse n'abantu bayivugiye akaba harimo n'abari mu Rwanda akaba ari na wenda nsubije icyo kibazo cya niba hari abari mu gihugu barahari benshi kandi turi no mu bihugu bitandukanye kuko abanyarwanda bari mu bihugu bitandukanye ntabwo bari mu Rwanda gusa turi mu bihugu bitandukanye hari nabo mu bihugu byo mu mahanga nabo bitangiyemo amateka bivugiyemo amateka noneho ikindi ikibazo yabajije ngo kuki kitakwemerwa mu Rwanda niba ari ukuri cyangwa se byaba ari ugupfobya no guhakana genocide yakorewe abatutsi icyo kibazo icya mbere nagira ngo nuganire Constance ku bintu yavuze hari umuntu amateka chapitre 82 mu gitabo witwa Kwitonda nawe ari mu Rwanda ahubwo niba nibuka neza wenda nshobora kuba nibeshya ariko ndibaza ko ashobore kuba ari mu Rwanda cyangwa se niba adahari ubwo ndibeshya ariko yavuze amateka y'ukuntu yagiye mu rubanza rwa gacaca bagashaka ko abeshya yanze kubeshya baramufunga mu Rwanda rero hari amateka y'uko ashaka kubwira abantu kuko bavuga amateka yabo
none yababeshya ahubwo none ubwo buhamya bwe muri ubwo buhamya yaba ariho abeshya bwanagatebuke twabwirwa n'iki ko twakwemeza dute ko ibyo avuga ari ukuri ko nta muvuguruza
nuko ari amateka yabaye ku bantu benshi n'amateka yabaye ku bantu benshi ku buryo unashatse n'ibintu nkawe umunyamakuru ndibaza ko ubizi wenda ntabwo ariwe mutumirwa ngo ubisubize ariko hari ikintu cyitwa gaceceka muri gacaca n'urugero ni nabyo yavugagaho aho bagendaga bakavuga ati vuga uba ubuhamya sinawe wenyine hari n'abandi mu gitabo nabo bavuga ukuntu bagiye bakoreshwa gutanga ubuhamya bamwe bakanabihemberwa ku buryo ni ibintu abantu benshi babayemo n'amakuru abantu benshi babayemo kandi umuntu wafunzwe imyaka yafunzwe afungiwe kutagira kwanga nyine gutanga ubuhamya bwo kubeshyira abantu nibaza ko icyo gihano n'ubundi ubundi hari ikindi kintu yahaniwe baba barabyanditse byagaragara n'ibintu dushobora kubonera ibimenyetso ariko ikigaragara ni uko ari cyo bamufungiye hari n'amateka tutashoboye kwandika kubera ko nyine umwanya watubanye mukeya ariko nibaza wenda ko tuzanakomeza kwandika ibindi nk'abantu bahunze n'ubundi bahunga kubera kwanga kubeshya mu nkiko za gacaca aho rero niho navugaga ko abanyarwanda bari mu Rwanda ntabwo bisanzuye mu kuvuga amateka yabo rero urugero nka Aimable Karasira wivugiye amateka ye bakajya bamubwira Libi kamubwira ngo ntakavuge kuri genocide none ubu yaranabifungiwe ngo arakobya genocide
ariko ibyo yarezwe ibyo Karasira yarezwe ni ibintu bigaragara byashyizwe hariya n'ubushinjacyaha icyo bamurega ahubwo ni ugupfobya cyangwa se guha ishingiro genocide ntabwo bigeze bamubuza kuvuga amateka ye kuko yarafite umuyoboro wa YouTube bwanagatebuke yanawukoreyeho igihe kirekire
uwo muyoboro ni wo yabivugiyeho ko bamuhamagaye muri ribu bakamubwira ngo nazongere kuvuga kuri genocide
reka Marcel yaraducitse kuri telefone ariko bambwiye ko agarutse Marcel wanyuzwe n'ibyo bisobanuro baguhaye
oya ntabwo nanyuzwe
icyo itakunyuze ni ikihe
ni ukuvuga ngo
unyarutse ariko kuko Constance twamuneganye ijambo kandi nawe afite ibitekerezo agomba gutanga muse n'abanyarutsa kugira ngo nawe atwunganire
iyo umuntu asohoye igitabo mbere y'uko igitabo gisohoka haba hari itsinda rishinzwe kuverifiya ibyo yanditse ko ari byo cyangwa atari byo mbere y'uko agisohoka aba afite impungenge y'uko mu Rwanda kitazemerwa sinzi niba babashakashatsi n'abanyabwenge dufite mu Rwanda yarabasangije icyo gitabo akavuga ati ese murabona iki gitabo ubuhamya bukubiyemo amateka twanyuzemo n'igihugu cyacu murabona hari icyo cyafasha abanyarwanda bivuzwe ko wenda ibyo bitabayeho hanyuma ikindi mu bigaragara sinzi niba uyu munsi ashobora kuza hano mu Rwanda atari kuvuga ngo ari kuvugira hanze y'igihugu akavuga ati ndahamya nashidikanya kwimuga bamubwiye ngo nabeshe muri gacaca ubuhamya ngw'uburimo akabitwereka kuko gacaca izari ziyobowe n'abantu batowe mu baturage mu mudugudu abantu baziranye aho ngaho nk'uko duturanye na runaka bakitoramo inyangamugayo zifite inyangamugayo za gacaca gacaca ntabwo ari inkiko zaciwe mu butabera gacaca ni abantu bitoye n'ubwabo bakemura ibibazo by'amakimbirane bakemura ibyo bibazo ni ukuvuga ngo uwo muntu wanze akavuga ngo navuga ibininde ko gacaca bayoboye gacaca inyangamugayo za gacaca ari izitowe mu mudugudu rumva aho ngaho harimo kunyuranya wenda nimara kukinyuzamo amaso neza wenda muzongera mu batumire niho nagira icyo mbivugaho cyane ariko mu bigaragara harimo ituro tw'utunyuma niba abantu bajya hanze bakagoreka amateka kuba umucika cumi ntibivuga yuko ibyo uvuga ari ukuri
wowe rero uremeza yuko aramutse ari mu Rwanda agatanga ubuhamya bw'ibyamubayeho kabone n'ubwo bwaba butunga agatoki ubutegetsi cyangwa se bamwe mu bari mu butegetsi uremeza ko nta kibazo yagira
kivuye hese kuri ugira ngo kuri hari icyo gutwaye ntacyo yabwo
wabyumvise gatebuke we
Bwana Mutagoma reka nikwiharira ijambo ngire vuba vuba nongere bwire audience ya nawe nayo yiyumvire neza uyu mugabo
aravuze akubwiye ko nta kibazo wagira
ariko babikoze barabigize biragaragara no mu gihe cyo kwibuka hari abantu baniganwa ijambo abafite amateka nka amwe ari mu gitabo hari bamwe bemerera hari bamwe rwose banabyivugira ko babemerera bakajyayo bakajya kwibuka ariko hari abandi batemerera kubera amateka yabo abangamiye ubutegetsi ariko
abona abashaka gupfobya jenoside nibo bateza ibyo bibazo
erega umuntu ntabwo apobye ikintu yarokotse iyo umuntu ari kukubwira ko bamwiciye cyangwa nabo ubwe bari bagiye kumwica akagira imana akarokoka ntabwo mba numva ikintu gipobye kirimo uretse gusa ko gupobya ari ikintu leta y'u Rwanda isigaye ikoresha n'ubuze ko umuhanda utubatse neza baravuga ngo arapfobya inzu bavuga uti iriya nzu muvuga ko iri mu manegeka ntabwo iri mu manegeka ngo
urapfobya agatebe urakabije nawe ibyo bintu ntaho biraba inzu iri mu manegeka ntabwo reka tujye kwa ihangane tujye kwa Constance twamuneganye ijambo madame Constance
mbabarira gatoya mutagoma hari akantu nagira ngo numvishe audience mbabarira gatoya uyu mugabo aravuze ngo igitabo ntaragisoma arangije aranavuga ngo harimo ibinyoma none yasabwiwe n'iki ko harimo ibinyoma kandi igitabo ataragisoma ako kanagiraga ngo Diance kumbe
reka tujye kwa Constance madame Constance uratubabarira
kongera kuba ijambo ibintu cyakoze gufata urugero rworoshye cyane abanyarwanda bose bari bwumve nk'indirimbo ya Kizito yitwa twanze gutoberwa amateka indirimbo ya Kizito Mihigo ndakeka ko nta ndirimbo ishobora kuvuga jenoside yakorewe abatutsi neza yubatse buri muntu wese warokotse jenoside iyo ndirimbo ubungubu mu Rwanda igihinyuraho kuri radiyo Rwanda ni ukuvuga nicyo kibazo nagira nabaza uwo muntu uvuga ngo afite impungenge zishingiye kuki zishingiye ku bikorwa bibera mu Rwanda nk'uko umuntu bamwica cyangwa umuntu yapfa bamwica barangiza n'indirimbo ze bakazica ntizongere kunyura kuri radiyo Rwanda
ariko ubibajije Marcel madame Constance wabo muhohoteye kuko ntabwo ari we uyobora radiyo Rwanda nta nubwo ari we uhitamo indirimbo zinyura kuri radiyo Rwanda urumva nawe ubanza yabibona
uko bambwiragaho impungenge zacu zishingiye kuko yakomeje kuvuga ko atumvaho zishingiye ku bikorwa biba ubungubu mu Rwanda ku bikorwa aho ibihangano bimwe bibuzwa guhitamo ejo bundi hari umushakashatsi nabonye kujya bavuga ati turasaba abanyarwanda kutazongera gusoma igitabo cye yavugaga ku bintu byabaye mu Bisesero no mu gitabo cyacu ibintu byabaye mu Bisesero harimo abantu babitangira ubuhamya ni ukuvuga ngo ubungubu hari mu Rwanda abantu basanga umurongo w'ukuntu ibintu bigomba kuvugwa abo bantu nibo bapfobya amateka y'abanyarwanda kuri njyewe nta muntu ushobora gupfobya jenoside yarokotse mu gitabo cyacu harimo abantu benshi barokotse jenoside yakorewe abatutsi babivuga ariko bakavuga yuko batemewe babaye no mu Rwanda cyangwa bakiri mu Rwanda ubungubu batemewe haba kujya kwibuka batemerewe kujya kwibuka batemerewe kuvuga amateka yabo kuko atari mu murongo washyizweho n'ubuyobozi sinzi niba njye nicyo kintu nifuzaga kongeraho kuvuga ko hari ingero za hafi bifatitse zidasaba ko umuntu ajya mu ajya hanze y'u Rwanda kugira ngo tumenye impamvu mu Rwanda umuntu ashobora gusura igitabo akavuga ati u Rwanda noneho ntabwo ruzemera ubuyobozi bw'u Rwanda ntibuzemera yuko kigurishwa mu Rwanda ariko nabivuze bashobora kudutungura neza nacyo twifuza kigurishwa mu Rwanda.
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Reka duhe ijambo bwana Adipa. Hello. Ijambo ni ryawe ku murongo wa telefone turakumva. Aragiye reka turebe niba sinzi niba tugifite Marcel cyangwa yagiye, ariko niba yagiye ubwo twakomereza ku kiganiro. Marcel uracyahari? Okay, Marcel agomba kuba yagiye nawe, ariko ndibwira yuko mu kiganiro tugiranye mu biganiro mushoboye kumusobanurira ibibazo yari afite, kandi ntekereza ko nabandi benshi bashobora kuba bari bafite ibibazo bijya gusa nibye.
Mutagoma hari ikintu wasubije Constance uvuga ngo Marcel ntabwo ari uyobora Radio Rwanda cyangwa se nandi maradio yo mu gihugu, nibyo? Ariko wenda namuha challenge yuko afungura radio ye agashyiramo indirimbo ya Kizito akagenda muri karitsiye yayicuranze, wenda akanatumira n'abaturanyi bakaza bakayibyinana, noneho tukareba ko ibyo Constance avuze atari ukuri.
ADPR ku murongo wa telefone urahari?
Ndahari.
Amakuru
ni meza,
ariko ubundi niko witwa? Kuko witwa ADPR?
Munsi harimo Habimana Fabrice.
Ni igitekerezo ni ikibazo?
Harimo gushimira icyo gitabo banditse, hakaba harimo n'igitekerezo cyangwa ikibazo nshaka kubabaza.
Twagiye.
Okay, mbanze kubashimira gusa ntabwo nibuka amazina yabo kubwo narindi mu kandi kantu noneho nikomana kuri cyane y'isigana, ariko nakurikiye ni nakazajyaho nazumvishe.
Ni Claude Gatebuke na Constance Mutimukeye.
Ego. Uwo mutima uwo Constance n'uwo mugabo mugenzi we ndamubaze kijyanye n'icyo gitabo, koko mu by'ukuri icyo gitabo ngiye kubwanjye ruhande muri iki buzima nabayemo ye ndavuga rumwe n'icyo gitabo biremeranywa. Koko gusa nawe siko ubundi baravuga ngo uyu mukinyarwanda gukuri ko kujya habona uko imana itashaka ko ukuri ko kutari ko kujya habona. Uyu munsi wa none ushobora kuvuga ikintu ejo bakazaguhamagara ngo tubone uko byagenze, ugasanga ni ikibazo. Koko muri Congo habaye ubwicanyi butandukanye, abantu barishwe, nanjye nari mpari mu bantu barokotsemo.
Wowe ubu uri hehe? Urabivuga uri hehe wowe?
Ndi mu Rwanda.
Komeza.
Ndi mu Rwanda ariko ku mpamvu z'umutekano wanjye ntabwo mvuga akarere mperereye.
Wowe uravuga ko abo bantu bishwe, ariko ntabwo uvuga uwabishwe ari we?
Nasanze nisoga mbabwira ko ukuri ko tutari ko kujya habona. Kuko hari igihe uvuga ukuri ugasanga ubwira ukuri arimo arakwita umusazi cyangwa arakwita umurwayi.
Komeza.
Gusa nagira ngo mbabaze, ese gitabo ese byibuze bagikora ese byibuze bari bagamije kukibyaza umusaruro cyangwa ko ari kugira ngo bahe abanyarwanda babasangize ku buzima bwabo bwababayeho cyangwa kubwabaye ku gihugu? Ikindi cya kabiri, kiriya gitabo nabikurikiye nsanga kirimo bigera kuri paji ijana ku bintu banditsemo, ariko mu by'ukuri ntabwo bigeze bacushogongeza ku bintu banditsemo ngo babishyireho tubirebe neza.
Ariko babivuze komeza ikibazo.
Yego, babivuze byo nabikurikiye, ariko niyo mpamvu na bamwe bari kubaza ibyo bibazo ugasanga barimo hari ibyo batari kwemera, kubera ko bamwe ntabwo bahuye n'ubwo buzima. Njye ubwo buzima nabunyuzemo bwarashaririye, kuko njye bwarashaririye cyane kubona ageze aho mpinduka no bana n'ubumuga nageraho ngenda nkuru icyuno hafi naragendaga ndi kungana kuri ubwo buhamya bwabo basanze aho nagendaga imvura iri kugwa cyane imvura kanyagira nkakuramo imyenda kugeza ubwo yaje kongeramo gutandukana n'ababyeyi banjye nkayirwa naho mvuka turahunga tugiye muri Kongo aho bita za Nyamitabo ugakandagira icyondo kikakugarukira mu gaturo kikakurengera ukambara ubusa ngenda bwo ninjira ku butaka bwa Kongo nambaye ko navutse nta myenda mwitegaranye nageze aho ngira ndwara amaguru ndananirwa amatako haranegekara hahandi nakuraga ikibuno hafi natoraguye n'umukongomani arancumbikira naratashe ariko mu gutaha mbere yacu inyuma gato twajya ahantu mu nkambi ingabo za RPF bwazo zaje muri gahunda yo gusenya inkambi zari zihari mu rwego rwo gucyura abantu bari baratashe icyo gihe
bari baratashe cyangwa bari barahunze
bari barahunze bagira ngo babacyure habaye ikintu cyo kurasana hagati ya FDLR ndetse n'izo ngabo z'u Rwanda mu by'ukuri abantu bahaguye ndabazi ni benshi cyane twavuga ngo ni FDLR yabarashe twavuga ngo ni RPF yabarashe ariko mu by'ukuri muri Munabara icyo yabonye kandi n'ikinyarwanda bavuga ngo ribari bariraye
niko bimeze ariko ubwo urumva ko
ufite ibyagababaje urumva nagira mbaze ese byose bikaba kwari cyiza ku bwanjye ruhande cyaboneka gute nubwo amugani bafite impungenge y'uko ndetse cyakwemerwa mu Rwanda ariko nabo bashobora gusesengura bakareba akavuga ku gitabo kimwe kiravuga amateka ese nk'amateka abera kuvugwa kandi akamenyekana ku bantu bose bakabyumva ese ni gute wari wese cyagera kuri iki gitabo cyangwa se yaba nyamvuga ko n'ubundi nayo n'amasomo bagasaba ko minisiteri y'uburezi yagishaho mu mashuri kikagaragaza amasomo ko bagaragaza ibindi bitabo kikomise y'igihugu ishinzwe iby'amateka nayo ikacyemeza kereka niba bumva ko ubwabo iki gitabo batakwisaba ko cyagera mu gihugu nkaba nongera nkababaza ese byiza ngo bari mu gihugu n'ibyo bihugu barimo icyo gitabo kimaze kuhinjiriza ibintu bingana iki cyangwa se inyungu bakibyaza ni iyihe naho ubundi ku bajyanye n'abahakana icyo gihe kuhakana kuri mu uko buri muntu avuga ikiri ku mutima we nibura hari umuntu uvuye aho ngaho yasoza ari kujya impaka njye neza buryo ari guhakana avuga ati ngo ntabwo yigeze abona ntabwo yigeze wa mugana w'icyakinyarwanda ati ntabwo yigeze areba aho ngo yumve uko bimeze yari umwana nanjye mu gutu mvuga nari ndi umwana pe nari mfite imyaka 7 mbere n'ababyeyi banjye ariko ubuzima nanyuzemo ndabuzi kandi buri muntu agomba kuvuga icyamubayeho sibyo ko hari igihe uvuga nyine ukabizira ariko ukuri iyo ufite ukuri kandi ukaba ufite umuntu ugutega amatwi wakumva uyu munsi wanyana abana benshi b'imfubyi
urakoze cyane
bagiye muri ubwo buzima yaka byiza rero buri muntu agira amateka murakoze
urakoze cyane nawe gutanga igitekerezo cyawe amasaha aragenda aducika hasigaye iminota 5 gusa reka tugane ku mwanzuro ku musozo amasaha tubanye makeya duhere kuri madame Constance Mutimukeye ase nugira icyo avuga ku byo uyu munywanyi w'ijwi rya Amerika amaze kuvuga hari tubazo yabajijemo tubira ati iki gitabo kimaze iki ati cyabageraho gute ariko kandi nyuma anadusangije ibyamubayeho muri icyo gihe madame Constance
murakoze cyane kongera kumva ijambo ndamwihanganisha ubuzima bukomeye yanyuzemo nihanganisha n'abantu bose banyuze muri ziriya nzira zo muri Congo ari ikintu amate igitabo cyacu n'ibi bituka ku mugani yavuze ribaruwa riraye ikintu wenda nababwira njyewe nagiye kuba najya mu nkiko zo mu Faransa iyo habaye urubanza rureba abakoze jenoside yakorewe abatutsi iyo umuntu ayo natanga ubuhamya bwe ni ikintu cy'ingenzi cyane yuko abantu babyumva kuko ni ubuhamya babukakaye nicyo nakongera kubwira abantu badukurikira yuko ni ikintu cy'ingenzi cyane ko twumva amateka ya buri wese kugira ngo tumenye amateka y'u Rwanda n'inyungu ya mbere iva muri icyo gitabo ni kugira ngo tumenye ibyo ibitaratubayeho ribaruwa riraye njyewe hari ibyo nanyuzemo hari ibyo mugenzi wanjye yanyuzemo
niko bafata umwanya tw'abanyarwanda yo kumva buri wese ngo wese yumve ibyo wese yanyuzemo ntabwo tuzajya twubaka amateka yacu amateka y'igihugu cyacu kandi tugomba kwibaka twebwe nk'abanyarwanda tudategereje yuko ari umunyamahanga cyangwa uwundi muntu ubitugiramo turi abantu nanjye ari umwana mu gihe cya 1994 turi abantu twabaye ubuzima bwacu bwabaye igitambo kubera amateka y'igihugu cyacu tugeze mu myaka yo kwiyubaka kubaka igihugu cyacu no kubaka igihugu kibereye abana bacu niyo mpamvu tugomba kwicara wese akumva amateka ya mugenzi we inyungu tukibyazamo niba ari ukuvuga inyungu giti cyacu na gihari ariko inyungu ya mbere tuzakibyazamo ni ukumenyekanisha amateka y'abanyarwanda banyuzemo mu banyarwanda batayazi no mu banyamahanga ndikumva nuko mvuze nihuta kuko inyota yasize ndikumva rero narekera ijambo Claude Gatebuke nawe ugakanyuganira ibyo n'abanyibagiwe murakoze kandi abashimira ku bwire mwaduhaye
urakoze Constance reka tujye kwa Claude nawe aduhe umwanzuro we dushigaje iminota itatu gusa ubwo aragerageza gukoresha uburyo bushoboka bwo kwihuta
yego murakoze cyane banze nshimire dushimire cyane Bwana Mutagoma kuba wadutumiye mukaduha umwanya wo kuganira kuri iki gitabo kwizera ko abantu benshi bumvise akamaro kacyo harimo kenshi hari ukwibohora ku bantu kwivugira amateka babujijwe kuvuga igihe kirekire kwiha ubutabera kwandika ibimenyetso kugira ngo igihe tuzaba turi mu nkiko twicaye imbere turimo gushinja ababikoze ayo mateka azaba hari ba nyirayo nabo bahari hari no guha abantu imbaraga no kwiyubaka noneho rero ikindi ni uko byigisha n'abari mu mahanga n'urubyiruko batoya n'abazavuka ibyo bintu byabayeho ubundi byari byarasibwe mu mateka ibyinshi ndumva ariko kamaro noneho ku bari mu bihugu rero bitoroshye kugezamo ibitabo bya Amazone Constance bivuzeho gatoya ariko tuzajya tureba muri gahunda dufite turimo kwiorganiza ngo turebe ukuntu n'ubundi ibyo bitabo tuzabigeza ku bantu bari mu bihugu bitandukanye kugira ngo bazashobore nabo kubisoma icya nyuma rero njyewe nashimira abatanze ubuhamya muri iki gitabo nkanihanganisha abanyarwanda bose kubera ko ibintu twabayemo n'amateka kakaye n'amateka ababaje ariko nkanashimira n'imbaraga abantu bagenda bagira zo gusohoka mu mwobo niko tubyita ubwo rero nkabanshimiye nkanashimira n'abatanze abo twabanye mu kiganiro
urakoze Bwana Claude Gatebuke amasaha ntabwo yatubaniye amasaha yatubanye magufi cyane twagombaga kubaza ibibazo bitandukanye ariko birimo n'inyito yacyo n'ibindi ariko amasaha ntabwo yadukundiye reka mbashimire cyane ku mwanya muhaye Radio Ijwi rya Amerika
cyane
Beka nshimire madame Constance mutimukeye nawe urakoze cyane ku mwanya haye Radio Ijwi rya Amerika
namwe murakoze cyane ndabashimira cyane kuri uyu mwanya kuba mwadutumye kugira ngo tugeze kimwe gitabo ku banyarwanda murakoze Bwana Mutagoma
nshimiye kandi namwe mwese nshuti mwabanye natwe hano ku Ijwi rya Amerika cyane cyane abatanze ibitekerezo abo tutashoboye guhamagara turabiseguraho abo twahamagaye nimero zanyu ntizidukundire namwe turabiseguraho mbibutsa kandi yuko iki kiganiro kiguma ku rubuga rwacu wa eshatu radio yacu voa.com mushobora kugisangaho igihe cyose ku buhanga bw'ibyuma hari Juste na Nadia yewe kuri mikro ndi Jeffrey Mutagoma mukomeze kugira ibihe byiza. Thank you.